million. Y'all ain't done it.
De Velutano.
Siku nyingi na kuona lakini ni petu na fasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala singizi sipati na kona kwenye video.
Staki vya video na kuomba tifanye leo. Dambie basi ndio ama nilie kama siho.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho. Nakensala like jewe bibuso. Nimekueleza yote mambo.
If you don't love me, tell me that it's allowed.
Wagala nyona yegwe chichi salao.
Nipo chacha mponya siki salao.
Nepewe mpua mpobo chichi salao. Kwa saliza nyone chibini salao. Finga yako chiswate chiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Kenewe, yogela lero. Bantate wanjagala kumoyo. Ibyange vyo kete vyo. Susa kuchupa nywera kumweno. Kumukwano ni napofuro. Kuzanyi za mtima pichi kumweso. Mtima kote kote onyambe. Chava baby. Aliasa saka vili nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Chobanga munu miofuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokuduka manyoko sensobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi chopango wendi.
Supuni na moto, kulia na kushoto. Oza masiki toko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on, say, oh. Sura wubi wabu debu chanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linga nga chiwo jolo.
Singa nefu nyafu nyange,
kongolo. Bina love you, ngo mbuluwe,
kongolo.
Simanye kufana ni,
kongolo.
Chovone tololo zange,
kongolo.
Oh, you don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu go,
go, go.
Okule womu liango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me
kati salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Yuko chacha mponya siki
salao.
Empewe mpua mpobo titi salao. Kwa saliza nyone chibini
salao.
Finga yako chiswate chiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Mata, uli wota wa wendi maga maga. Kumukalu wa ganyi kia mata. Siti ntusu kulaluka. Maga maga. Siti ntusu kulaluka. Kumukalu wa ganyi kia mata. Love in the sea kalamata.
Supu nina moto. Kulia na kushoto.
Shoto.
Uza masiki toko.
Chote mjote mboko.